piano go tshwarelela go tshwale tshwarelela
o tshwarelela go o tshwarelela go patira go patira
go phaela
go ra tshwa
This is borrowed.
Yeah, quite. Yeah.
Checa.
Checa.
Awitsi, I checa.
Ehe. I checa, checa. Seletswana. Ehe. I checa. I checa.
Go kurumela.
Go checa. Go checa.
Matsa.
Macha, 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 macha,
bumata,
uche, uche,
kuhudua,
kuzira,
kuhudua,
ehuhudua, kuzukura,
kuhudua mukoro,
kujua, kujua,
kubapala, kana kusela sela,
kukua. Ke go ne kukua ke go bapala go tewa go sela ha le ha ku jambira
gape
ku jambira
gape
ku jambira
go thagola
ku thagola
ke dirisa ku thagora ku thagora
ku
thagora
ku thagora hela ku thagora
One more.
Yeah.
Dipharologano.
Dipharologano. Go tshukanisa. Dipharologano. Ke ra
go
kaohana ke
re.
Go kaohanya.
Gape?
Go kaohanya.
That's it. All definitely done.